Nabi turiki komurusha agaciro ifeza n'izahabu zose zo mu isi mvuge iki ndeke iki perehe hemba cyeza mwareze gitore mutereke intore mu ngambo buduhiga neza Karirimbo nakanyu babyeyi beza aka karirimbo nakanyu babyeyi beza mama mama oh papa mama papa Mutwara utwara ni neza ugiri y'ubugenda nka so Ifuro y'i Rwanda karuhorane Papa Seko nziza Ukunda niwe kunda Uwe ndwara ukaremba Nakwishimo kizirwa mama nakwikuriki Nakoze binini Ereka mbitura kagato Nakoze binini Ereka mbitura kagato Aka karirimbo nakanyu babyeyi beza Aka karirimbo nakanyu babyeyi beza Mama mama Papa, mama, papa,
mama, papa.
Karirimbo nakanyu babyeyi beza
Mubukunde beat.